Wiringoma uburu muvugizi wa FDLR ndagusuhuza kazi neza ku ijwi ry'America.
Ukomere namwe mukomere.
Biriya bitero yaje bite mwabigize mu ruheruhare.
Nkuko mubivuze ayo makuru koko yaratambutse mu binyamakuru byabyandikwa ndetse no ku maradi yamwe namwe bavuga nyine ibyo bitero. Twe rero nkuga ga FDLR natwe twabyumvise mu makuru y'ibyo binyamakuru naho kuvanga uburyo byateye ibyo bitero ntabwo tubizi.
Ariko se ko abafashwe bavuga yuko ari abanyu, bamwe bakavuga ko ari aba FDLR, abandi bakavuga ko ari aba RUD urunana, mwavuga gute ko abo bantu mutabazi?
Ibyo ntaho bihuriye. Inkuru y'ukuri nababwira ni uko nyine twe ntawe duhuriye n'ibyo bitero nk'uko maze kubabwira. Ibyo bitero natwe twabyumvise ku maradiyo, naho abavuga inkuru nk'izo navuga ko bishobora kuba ari ikinamico. Ese muri rusange nakubwira ko ntaho FDLR zihuriye n'ibyo bitero, natwe twabyumvise mu makuru.
Ariko twumvikane, ikinamico ryica ryaba ari ikinamico bwoko ki? Ushobora kuvuga ko byabazwa abandi, ndavuga ko byabazwa indi mitwe irwanira muri kariya karere hatari mu wanyu, ariko ntiwavuga ngo ni ikinamico kandi harapfuye abantu bangana kuriya bishwe kariya kageni?
Nk'uko maze kubabwira nyine twe twakurikiye ayo makuru ku maradiyo ndetse no mu binyamakuru byandikwa, ibivugwa rero ko haba hari abatanze ubuhamya bavuga ko baturuka mu mutwe wa FDLR, ibyo ntaho bihuriye n'ukuri. Nk'uko maze kubibabwira nyine twe ntaho duhuriye n'ibyo bitero. Ubwo rero biramutse koko byaranavuzwe, abo baramutse barabivuze, nge nakwemeza ko yaba ari ikinamico yaburiya butegetsi nyine bwo mu Rwanda, kuko ibyo birasanzwe na mbere hose bagitangira gutera u Rwanda muri 90 uriya mukino wagendaga bawukora kandi kugeza na magingo aya.
Ubundi birasanzwe iyo imitwe irwana n'ingabo z'igihugu runaka ikoze agatero ushuma iritakuma ikakigamba, mwebwe mwaba mufite ubwoba bwo kwemera ko mwagabye igitero muri Musanze? Mufite ubwoba se ko ingabo z'u Rwanda zizabasanga mu birindiro byanyu zikabarangiza? Kuki mutabyemera cyangwa se mukomeje kuvuga rwose ko nta ruhare mwagize muri biriya bitero?
Ntabwo badushobora kugira bwo kuvuga ko twaragabye ibitero igihe twabatwe twabigabye, ahubwo ibyo nkubwira ni ayo makuru yayo imvaho ko twe ntaho duhuye n'ibitero byagabwe hariya mu Kinigi.
Reka noneho turebe urundi ruhande rwashyizwe mu majwi cyane muri buriya bwicanyi bwabereye muri Musanze. Bonaventure Hakizimana, uri komiseri ushinzwe ububanyi n'amahanga mu ishyaka RUD urunana. Ejo bundi mu Rwanda havuzwe ibitero byakozwe n'abagizi ba nabi mu karere ka Musanze, muri za Burera, izo ngizo na za Kinigi. Amakuru adusumira atugeraho aravuga yuko bamwe banabyivugira ko bashobora kuba ari abarwanyi ba RUD urunana. Uruhare mufite muri ibyo bitero ni uruhe?
Ntabwo abo bantu ari abo muri RUD urunana bateye u Rwanda. Twe twemera ko n'ibibazo by'u Rwanda bishobora gukemurwa binyuze mu mahoro, kandi birashoboka. Kagame nabishaka. Ibyo bintu twazekanye muri Federation ya Kisangani muri 2008 na mediation y'i Vatican Saint Egidio, communauté internationale yose yari ihari. Kohereje n'abantu mu Rwanda bagiye muri visite y'isubatware. Naho ziriya teatre ziriya kinamico ntabwo abaturage uko babonye babisobanura, ntabwo abo bantu bashobora gutera ngo bajye kujya gutera abaturage. Bajye gutera abaturage umusirikari wateye ngira ngo atere ikigo cya gisirikari cyangwa pozisiyo z'abasirikari. Naho biriya ni ikinamico ryo mu Rwanda, ni ikinamico bamenyereye muri FPR. Mu gutekinika nyine ni abahanga barabimenyereye. Numva ahubwo bagombye kugira kuraje yo gufungura espace politique mu gihugu, amashyaka agakora yisanzuye.
Ariko abahungu bafashwe barabyivugira ko ari abarudu runana.
Bariya buriya wabona ko ari abarudu runana, abantu barabategura buriya. Urebye ko bavuga, numvise hari uvuga ngo yavuye muri universite ngo mu 2016 ngo ajya muri Uganda kwiga, nyuma ngo afata formation y'amezi ane. Uwo musirikari waba utegura igisirikare kohereza umuntu umaze amezi ane muri formation? Bariya nabo Kigali bayateguye kujya kwereka amahanga no kwesha Abanyarwanda, ariko ubwo nuko bafite imigambi bafite, ubwo hari ibindi baba bafite inyuma burya.
Ariko twumvikane, iyo habaye ibitero abantu bagapfa, ntabwo wahita ubihakana ngo uvuge ko bitabaye cyangwa se ubyegeke kuri leta y'u Rwanda. None se niyo wakina ikinamico warikinira ku mirambo
se nima kuva muri 90 atera muri za byumba ruhengeri izabaye ikibeho muri 1996 muri Zaire bijya bintwara bikurikiye.